mukazo mulungi kumbulu ne munda ndamira wa mukazo mulungi munda ne kumbulu nali manyi ndabalungi bakwayo na era bayo ngamanyi tabesigwa bakwayo na ejoli baby mulisa mulisa olitale yakamuzikiza kale mulisa mulisa kulembera ngobere wabiwangula akasusu etunula enjokera n'obuyonjo wabiwomesa bomberwa nga nuna hani obakalodo buli lwe nkulabako oli kakerenda akanzikakanya obulumi bwa lavu bubu musawo mpulira mponye abanga emponye okuva lose musawo mponye mbulirwa nkwatako nina kyempulira muli mu nze na buli lwe nkulabako nekikyuka muli muyingini yange oba kiki oba kikira waliwo ekikyuka munze munda nkusaba onkwate ng'omwana bebi nange nkukwate nga gasi bwonsula nga nkaba nange wensula ng'oyatikage njagala onkwate nga sente hani njakumalawo ebizibu mu bulamu bwo okulya mbimala okwambala omuntu mwagala mbima omukwano mbimala obutono mbimala mbumala omuntu mufiringa mbimala olwekirwa omukwano kati nduguddewo era nga zigulira kwehani tusanyusa okukulaba nze n'omutima gwange era de bugu nkati tula bebila nama ebyange bibyoweka bakuwa ekyolya mwetubakuwa ekyonywa omukazi omulungi bamuwa ekyo kyayagala bwotakimuwa emikisa mye 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 omukisa mye naye kiki oba kiki oba masanyalaze munange namba naye kiki naye kiki oba wandoka munange namba kakulage machua okuva mande paka sande January to December kakupakire na busupa nkoni mbulirwa nkwatako nina kyempulira muli mu nze na mbulirwa nkulabako nina ekikyuka muli mu yingini yange oba kiki kiki naye lwaki lwe nkulaba system zikyuka ah, 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 ah. Nakati system zikyuse